Green made it. We kastani wano teba koreleza o chibirit. Muchachi ngude wone vaibonga robot. Mweno bitufu gimmicks nyimiri denga shaka zuru mubisera vya bullet. Mosifu talent mufasa record zifetu vera straight.
Kela kumacha nisaba nisaba. Saba saba sala zale. Asa za katunga za kabi. Kamede kuma vivi, na 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 na, saba saba sala zange.
Lucifer fans ali nazi bulleti, dandi seka no alali teka wa matu. Wowe tata sasira simba wakati, ansa zeni nanzi takdezizo wakati. Tukubabi nengiri njisude muzi wallet. Tonyu miyama guamu yesu ndi metaliki. Mkute Lucifer mutwengu tagde muzi bonnet. Vibe ye wipo ningi tagde muzi budget. Kaya na vichisaba linda mwaka minati. Chaputamu yesu futu kuzi kapeti. Ambo godi yari keli tega papu maketi. Tagde wama vivi chachi muzi vesti.
Kera kumacha nisaba nisaba. Saba saba sala zange.
Sala zange.
Asa za katunga za kabi.
Za kabi.
Tuka mide kuma vivi.
Kuma vivi.
Na 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 na. Saba saba sala zange.
Sala zange.
Let the past be the past and focus on the future. A whitey horse and more the promises that I made to anybody. I still remember, never forgotten, and I won't forget all that Illuminati mess and all the accusations. Y'all know it makes no sense, and all the haters see you say. Mom, I find a sense of wonder. Okay, let's just exemplify this feeling. Some say I lose too fast, holla. I don't mean no disrespect, but there are signs of me being neglected and being used like a contraceptive. Love this rain, but every bit of a drop is a major pain to the struggle. God was right, small voices can make it a magic. Especially when you get somebody in favor. God.
Na 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 na, saba saba sala zangu.
Sitani wanta mambo tupo sana na kuba. Uwaba chalo tonda tonde bintu gekuba. Banyi na feba diva, mamame mimwa javuba. Sitanyo sana na kuba. Never swap a betema. Uyo mukwe no kema. Sitani nonya wokoma. Afna huwejika. Ote sanyu yaba fuka. Otunigira masuka. Sitani otwechika. Wala. Yesu Kristo tuyambe. Sex mania. Aluazabara pa ania. Kalusi pa kapu.
Kera kumacha. Nisaba, nisaba. Saba, saba, sala zange.
Sala zange.
Asa za katunda za kabi.
Za kabi.
Kamide kuma vivi.
Kuma vivi.
Na 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 na. Saba, saba, sala zange.
Sala zange.
Feeling high rate. Holy Spirit kumutwe. Kwiso bado bado. Yesu jango kwe kule. Nina malaika. Hey. Tulima je. Stani tumo yiga. Tumo yiga kamo je. Desa mawulile. Desa mawulile. Kwenye neba bona bona. Muba wulile. Hello Jerry. Yagululi woma. Togwe chigo. Loya safoloma. Sitani mbwa. Taina manyo ela taluma. Duke chivundu. Fewa chuma. Nurani wo. Mutumbia chilo ya kuma. Kadevo supageti mpele sane uma.